Anasema, njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia nikurejeshe anasema chokwangu nikurejeshe 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 anasema chokwangu nikurejeshe kibali kwenye utuma yako amani kwenye familia yako anasema chokwangu nikurejeshe nikurejeshe.